Divine Records.
Oliawo munango koyo sobedwa wena tolina mirembe obulamu bw'obukalubye buli watonola olabayo kisenge walina n'emikwano mingi negikukyawa kagira bawo weddemu walina ne sente nezigwawo n'abalabe bo bakutwala tolinyamu owulira ng'obulamu bukutabuseko wenna wekyaye kyaye naye mukwano gumaddamu essubi mukama wali wesige Katonda oyo yatonda eggulu n'ensi yetali kwabulira wali okuyamba
wesige Katonda akuyambe tewekola kabi oyoyambye abangi nawe wali okuyamba wesige Katonda akuyambe tewekola kabi oyoyambye abangi nawe wali okuyamba wesige Katonda akuyambe tewekola kabi oyoyambye abangi nawe wali okuyamba
mukwano munange tokaba olw'embeera gy'oyitamu agamaziga gokaaba omutali kusaba tegalina lukundo guma omwoyo gw'oddemu amaanyi fukamira saba obwo obulumi bw'oyitamu leero bujja kuba bujulizekera leka kweraba mbu tolina makulu ng'okyali mulamu essubi we liri omuti ogwatemebwa okuddamu okuloka Mukama Katonda yetakira ate takirewa ebiro byo birituka Mukama akuyambe bakuloga baswale
wesige Katonda akuyambe tewekola kabi oyoyambye abangi nawe wali okuyamba wesige Katonda akuyambe tewekola kabi oyoyambye abangi nawe wali okuyamba wesige Katonda akuyambe tewekola kabi oyoyambye abangi nawe wali okuyamba
wesige Katonda tomulindirire tolyejjusa ebiro byo birituka ebyokuba obulungi oliseka enseko oyagala mwana Mukama alimukuwa gwe mulindirire naawe ayagala obufumbo bakukuba embaga mu linnya lya Yesu wesige Katonda tomulindirire tolyejjusa ebiro byo birituka ebyokuba obulungi oliseka enseko oyagala mwana Mukama alimukuwa gwe mulindirire naawe ayagala obufumbo bakukuba embaga mu linnya lya Yesu